wakati gadda Isa o lati kisinoma awali ti do gonnoda juwi do seedani awali do Allah amma seedani akitama hese no andi ko giyama kasin amma o tetan hiludema e kule dudde wakati seedani hilete na wayi salade wakati seedani yidi joppa Allah na wayi salade biao seedani yow tagarta gasin nden seedani jilla so warto e gasin na wayi salade e sembe so bingel Allah awata zunuba gasin hetina ko Allah wima der dewtere dewtere nden wodi halaki Allah der dewtere korenti en arandere sura jeegon aya jeenay fasapo e goo ne en janga dum no andike wadobe ko boni wala no kurde aljanna to bofe puibe tedino e toruji wadobe jeenu wuibe nyibbe huune lobum yaro e bagi e jom en jambi wala no kurde wuro Allah dum en wattano amma on kebi lotede junubaji modon on cubama falato don yimbe Allah e gadi don hegitibe yeso Allah e inde jomirado Isa almasihu e ruhu Allah mere to ajiado Allah ta hetinana seedani kasi ta wadu ko wiime gada kasi hola Isa tan tokkao